You gotta love your songs. Sometimes we fall in love. Love confession. Drugs.
I met the girl at my mama's shop. Kumkonyeza kantolea kumbe sio slope. Namvutia wire, no hopes, no fatani block. Seta namba ni rafiki yake alinigea. Haja blitz king, no mikorogo. Kiuno kidogo, big booty, nyama nyingi, chips kidogo. Unywele mgongo, bone and bongo, haina uongo. Ile sauce yake ndo imenka kwani seta leta nilikupatia. Nika kuadithia vile na kofia. Ila hata jibu huku nipatia. Mina jililia, ona najifia na umia. Kwanini mekosa nini maidie na siku sema hata wongo nusu. Kutoka kinyo mbacho kini kubalio takipiga busu. Na isi kufa ni nusura kisu. Siku style hii adhabu imenitosha mama niruhusu. Na wendo tanifanyi jidai. Nipe mapenzi ya hela yote hata chenchi sito kudai. Niwe Abraham uwe Sarai. I'ma take you high. Bonge la bwana nyumba ndogo sikai.
In my life, I never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. Social life, what I'm trying to see, baby. Would you put me in your diary? In my life, I never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. Social life, what I'm trying to see, baby. Would you put me in your diary? She's a heartbreaker. She may know of a breaker. Steaming her for a vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming up with a vapor. I wanna date her.
Ain't I got no more drama. Sometimes moyo naona kaza macho mdomo na shoboka sana. Akili umeiroga sana. Sikuzi unanijia dindotoni naogopa sana. And I used to see you par in the club. Hanging with your fellow pretty girls. Nikikono nankata vibe. Na ushajua na kupenda ndo unaifanya sababu. Mkiona ngino nachekea ina nipanda gathabu. Unavonjibu message baka simu yangu naichukia. Na kasoro gani mbono nankazia. Mboni zimejao na giza mama na isu pofu unanijia. Nkubalie dada squatch na popia. Na nakumbia dunia. Yue navo kuzimia na nania. Mpaka itoke roho ndipo takwachia. Hato kinchukia haito saidia. Ndosha kupenda na hakuna tena mbia nikasikia.
In my life I ever seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. Social life what I'm trying to see, baby. Would you put me in your diary? In my life I never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. Social life what I'm trying to see, baby. Would you put me in your diary? She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming her for a vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming her for a vapor. I wanna date her.
Shady, shady. On the beat, on the beat.